usekhona nawe yakhiya manje. Buye inkomo zami zibenzile baba. Usenani usekhona mkhulu.
Don't worry.